Billy B's attach.
12 Cody. They're not Benedict. Let's get in. By the time they may drop here, in God fear, I'm a Zuka pray and I pray like a Shakespeare. Do the beat near, yeah, can the blessing goma. Nami nashinayo and I won't fear Saskia. Uriachia hitting, I'm a Jeskia. Nice peer, I'm a Lucy hitting at Max Pia. My dear, to for Huti, yet to Leona Kesho. Show now we get to Monango Navigia. Yeah, Shabiki ni moja shangwe dakika tisini. Mzuko kipanda, ana scream kama nini. Ana strip kwenye pichi, yeah, ana panda mpila. Molson, ana jua kukela kiona mpila. Yeah, mzuko kipanda, wana kuna wapa porridge, knowledge, bull done skills, past college, foolage, don't afanya full school front page, bizuka kizidi don't afanya wanna lose range, mainstream, nona jamaa, wako na best move, less move, mizuka shapanda and we make move, mainstream, nona jamaa, wako na best move, less move, mizuka shapanda and we make move,
sambana mizuka, nikiwa chimbo no inazidi togo shukai, na wanangu wanaruka, na hizi kikindo zinaleta mizuka, watu wee, watu wee, watu wee, watu wee.
Mzuko mefanya neche kazi newe next level. Rap wigo kunishusha kazi nenetaji wezo. Kuandika so kazi kazi kunyosha melezo koje level. Denda nipo move to the big level. Let's go, team the crew, God's the best frog. Hey bro, mzuko shapanda, let's make bro. Here we go, from the download to the top Joe. And top Joe, kime power man plus big bro. Mzuko nafanya niwe chimbo for the music. And good news in music, denda nipo cringe shit. Let's switch swagger na mizuka nawe okay. Moko wa miujiza na nitatoka kivyo vyo. Hey, all day, mizuka inapanda na kushuka for the music. Wapo wale upanda na kuanguka ila bado nipo incredible, terrible. Here we go, 12 code na mizuka high skill. Really cool, bado nipo incredible, terrible. Here we go, 12 code na mizuka high skill. Really cool.
Sometimes na mizuka, nikiwa chimbo no inazidi togo shukai. Na wanangu wanaruka, na hizi kikindo zinaleta mizukai. Watu wee, watu wee. What do we? Oh na na na, yeah, yeah.